banubu mukiza nimukanguke mwese murebe hejuru umukiza agiye kuza ibimenyetso yatanze byose byaragaragaye
Muvandimwe witeguyute
kwakira umukiza dorageze kwirembo
ambara umwenda wawe menyesha n'abandi bose kugaruka.
Intambara hirya hino, indwara z'ibyorezo,
inzara n'ubugome, inzangano n'ishyari, yavuze ati nimubona ibyo byose bisohoye muzahanga amaso yanyu mwese mw'ijuru
ese muvandimwe witeguyute
Yeah.